hottest and the classic. Mwina mwina. Nitampa na nipendo langu, agia utunze moyo wangu. Nitampa na nipendo langu, agia utunze moyo wangu. Unanipa maradhi, maradhi ya moyo. Unanipa maradhi, maradhi ya moyo. Unanitesa, atakula sili usiku na kesha. Hey, I wanipaga pressure, atakula sili usiku na kesha. Unanipa maradhi, maradhi ya moyo. Unanipa maradhi, maradhi ya moyo.
You be my big girl and I be your drizzy. The way you talk my baby you drive me crazy. Napenda ukicheko sinune sipendi. Ninachotaka kufanya my own lady. Vipi utaki ya kiutani fanya cheesy. Kubali tu si eti na leto bishi. You make me feel like I'm going dizzy. Sababu yako na saka dela I'm busy. Unanipa homa, unanipa pressure. Usisunguko ni pengoma nitakesha. Sito wekeza mopesa nitateseka. Waste your kesha ni bina mindo mister. Sio baisa ubishi acha kabisa. It's your boy Drizzy, king of course side. Na funny beat so the le boy watana art. Tuna roll, tuna ball, my kingpin wa mtaa, OG.
Nitampa na nipendo langu, agia utunze moyo wangu. Nitampa na nipendo langu, agia utunze moyo wangu. Unanipa maradhi, maradhi ya moyo. Unanipa maradhi, maradhi ya moyo. Unanitesa, atakula sili usiku na kesha. Hey, I wanipaga pressure, atakula sili usiku na kesha. Unanipa maradhi, maradhi ya moyo. Unanipa maradhi, maradhi ya moyo. Wewe, unanifanya sina raha kutopo akilini. Wewe, sinirushe roho, mwenzako nina pressure jamani. Anaeni changanya,
ni wewe.
Usiku mchana, anenifanya
ni
imbe.
Ni wewe.
Na kupa love basi usije kuitupa. Nithamini hadi usije kushush. Miliki nafasi ya moyo nimekupa. Tunza siyo mkuki wa moyo kaja kundunga. Ni hatari na kuomba basi chunga. Na masharo wanotembea wakidunda. Omengara huwezi jua wameomba mingaro. Ukiwashiriki utakonda.
Nitampa na nipendo langu, agia utunze moyo wangu. Nitampa na nipendo langu, agia utunze moyo wangu. Unanipa maradhi, maradhi ya moyo. Unanipa maradhi, maradhi ya moyo. Unanitesa, atakula sili usiku na kesha. Hey, I wanipaga pressure, atakula sili usiku na kesha. Unanipa maradhi, maradhi ya moyo. Unanipa maradhi, maradhi ya moyo.